awe mwacha mwacha Jehovah Sancho.
The voice of Africa.
Thetentascope.com.
Kwati mainota pia supilepo Ninda bwana wucha fe wino Na silinkisa amakaya wapaluri mefyo walanda Isefyo kava Kwati mainota pia chirilepo Mabukile pia china kwisa korona Kwati mainota mantu ipeye poku magasa Sana nemeo kutote la piati
na uchafe wino Lata ife fika sama ilo Pepe mbele presha disiba piati na na uchafe wino
Awe wacha wacha
Jehovah Sancho
The professor
Chano ya chituwa jisanga na puresa Lesali ya siba mapuresa Yoko tifangwa mapari lepo Misa kamana
Na mchela pamo
Ala isa sasa kumayati Leke nisime kumayati
Kumayati
Isa sasa kuketu Leke nisime kuketu
Kuna pide
Na kaya kusuma kubasungu Takapusa na kasuma Na muna muhefiri Kemo kari kutote la mjati
Na mchafe wino Shiva Platina na ujafe wino
Mwabuka shani
Ifefika sama ilo Ndajampele pulesa Pulesa we pulesa
Mailo ni mailo maneti na kuisa malaria
Na ujafe
Mweo ni lelo mwapusuka kuri malaria
Na ujafe
Ni mailo maneti lati na kuisa hekesi
Na ujafe
Totela apantu wapusuka kukasi
Na ujafe
Scoop.com.